Sibese lokho similile mzuzwana nje manje ngomkhuleko singakhothamisa amakhanda ethu. Inkosi ebusisiweyo, siyakubonga uNkulunkulu ngalokho osenzele khona nokuthi inhlanhla yakho enkulu yethu esinayo manje ukubuya ukuzokhonza wena kulobu busuku. Futhi sizokucela ukuba uhlangane nathi ngendlela engejwayelekile futhi ubusise izinhliziyo zethu njengoba sihlanganisa ukukholwa kwethu ndawonye. Futhi sizocela kulobu busuku uma bekuyoba khona abanye abebeyoba phakathi kwethu ongenayo le nhlanganyelo enhle kakhulu kanye nawe. Kwangathi lobu kungaba ubusuku ukuthi zonke izono zabo zizoba ngaphansi kwegazi futhi bazokwazi ukujabulela lezi zinhlanhla esizijabulele ngokubonga kakhulu. Futhi sizocela ukuthi uzobuyisa labo abake bahlanganyela nawe futhi balahlekelwe yileyo njabulo ngathi bangazi ukuthi kukhona ubaba nothando obathandayo futhi omile elindile izingalo zakhe zeluliwe ukwemukela abanje ngabantwana bakhe abazulazulayo abayobuya. Iba nomusa kulabo Nkosi abadinga kakhulu kuphulukiswa kulobu busuku. Kungathi umoya ongcwele wakho nje ungaphulukisa imizimba yabo egulayo. Futhi kukhona abanye mhlawumbe lapha Nkosi ongakaze amukele umoya ongcwele wakho namanje. Futhi sikhulekela ukuthi uzobapha kulobu busuku Nkosi umoya ongcwele wakho ukuba bahlanganyele ngasezwini lakho siphe khona Nkosi. Ngiyadinga mina uqobo, ngidinga kakhulu Nkosi ubusuku obungamashumi amabili nokuthile bokushumayela okulandelanayo nomphimbo wami ukhathele futhi ukhandlekile. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzonginika usizo nengqondo iba buthuntu emhoreni omshikashika ensimini. Manje ngisize Nkosi futhi kwangathi ngingakwazi ukusho lokho okuyothokozisa emehlweni akho ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi, ngiyabonga. Ngijabule kakhulu kulobu busuku ukubona lezi zethameli ezinhle zabantu ngomsombuluko ebusuku nobunemvula ubusuku obubi. Ngiyazi ezansi eNingizimu imvula encane noma isimo sezulu esincane sithi ukuvimbezela abantu kangako kodwa akubonakali kukukhathaza. Futhi ngijabule kakhulu ukuthi inkosi yethu ibihlangana nathi ebusukwini yobumbalo obidlule futhi kakhulukazi ezinkonzweni zokuphulukisa futhi inikeza ukunqoba engisanda kuba nenhlanhla yokuzwa. Umfowethu Veli ungitshela ukuthi kade befakaza ngokuphulukiswa okwehlukene iyiyo ngempela. Nani befundisi, nina belusi, nizoqaphela emva kokuba umkhankaso usuphelile isikhathi side abesifazane nabesilisa bazobebeza kuwe futhi bethi uyazi ukuthi lokho benginakhona angisenakho nje. Phezu kwemihlangano ebusuku ngibona izinto eziningi zenzeka kodwa nje awukwazi ukuzibiza ngokushesha ngokwenele. Uyabo kuyenzeka futhi siyazi ukuthi kuzilunga ngakho siyakuyeka nje kuhambe. Bekuyoba ngokuzenzekela kakhulu kuba bebengakubamba. Ngifunda nje ubufakazi lapha maduze nje emhlanganweni futhi ngaphambi kokuba ngithathe indikimba yami ngingathanda ukukhuluma lokho. Futhi ngangikhulekela abanye abantu futhi kwakukhona inenekazi elakhuphukayo elalinenkathazo yesisu futhi yayimbi kakhulu. Ngicabanga ukuthi odokotela babelitshelile ukuthi baze badingeka ngisho ukuba balithekelise ngegazi ngenxa yezilonda zangaphakathi ezazibihlike esiswini salo. Lalilibi kakhulu futhi lapho kwakuyisilonda sangaphakathi esisengxenyeni yokuqala yamathumbu amancane. Lolo uhlobo lubi kakhulu. Ngakho embonweni Inkosi yatshela owesifazane ukuthi izinkathazo zakhe yayiyeni nalokho ayekwenzile futhi khona-ke emva kokuba sekuphelile wathi wayekholwa futhi manje lokho kulungile bekusisani lokho ndiyabo bese nithi inkosi ikubusise futhi kwangathi inkosi ingakuphulukisa asikazi okwamanje kodwa khona manjalo kwashintsha futhi kwabuya noisho kanje inkosi lokho ngumbono ubona ukuthi kuzoba yini omunye ubona obekukhona omunye ubona ukuthi kuzoba yini futhi izikhathi eziningi ngibona ukufa kodwa angisho lutho neze ngakho ngaphandle uma ngazi ukuthi kuzokwenzeka ngoba ngezinye izikhathi ukufa bekungamenyezelwa kuwe futhi nokho umkhuleko ungakuguqula lokho niyakwazi lokho na kwenziwa emibhalweni ngenkathi uHezekiya nele Efa u-Isaya nike necabanga ukuthi lo mprofethi kufanele ukuthi wazizwa kanjani na ngenkathi enyukela lapho ethi isho kanje inkosi zofa awuphumi empedeni futhi wayengumprofethi weqiniso waphumela ngaphandle kwekamelo nakho kumi umuntu odumileyo wesigodlo futhi umprofethi omkhulu ukuze kwenzeka lenkosini yethu na isho kanje inkosi izofa aphumele emasesheni emagcikeni esigodlo namasango ithini umprofethi inkosi enkosini yethu enkulu na isho kanje inkosi izofa ayehle empeteni Ngase ukuthi ke kuphumela ezitaladini kubantu abampofu wo umprofethi omkhulu ithini inkosi ngenkosi yethu ethandekayo na isho kanje inkosi izofa kwehlela endlini yakhe encane uHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhala kamunye wathi inkosi ngiyakuncenga ukuba unginake ngokuba ngihambile phambi kwakho ngenhliziyo ephelele Lobongu bofakazi ngempela akusibona futhi ngicela iminyaka eyishumi nanhlanu kade yempilo manje ubani owaye yindoda enkulu kunabo bonke esizweni na inkosi kwakukhona inkosi enkulu yasemhlabeni ikhuluma nenkosi enkulu yasezulwini manje kungani inkosi ingashonga kuye kulungile Hezekiya ngiyasizwa isicelo sakho Kodwa niyazi uNkulunkulu unezindlela zokwenza izinto futhi sifanele sibambisane nezindlela zakhe zokukwenza uHezekiya akazalwanga kuleso sikhundla ukuba inkosi ikhulume naye kanjalo ngakho inkosi ibuyele emuva yehlela endaweni lapho umprofethi ayehlezi khona yathi hamba umtshele ukuthi ngiwuzwile umkhuleko wakhe futhi ngizomgcina iminyaka eyishumi nanhlanu Lokho okufanele ukuthi lo mprofeti wakucabanga ebuyele phezulu lapho isho kanje inkosi uzophila isho kanje inkosi uzophila uthini ngakho mprofeti na ubuyelelana emuva na isho kanje inkosi manje usezophila yini ayenza lokho na umkhuleko uguqula izinto zisuke ekufeni ziye ekuphileni kuhlala kwenza njalo Futhi ngekathi inkosi isimemezele kulona wesifazane omncane ukuthi wayezophila waphulukiswa waphumela ngaphandle bonga inkosi ngakho wacabanga ukuthi wayengaqhubeka nje abe kahle futhi uyahamba futhi uzama ukudla ngabe wagula ngakho manje ke ezinsukwini ezithe zibe mbili kwaqhubeka kuyango kuba kubi kakhulu futhi wayezama ukudla akuphoqe kwehle kuye akuhlanze opha ngakho wathi Abantu komakhelwane baqala ukucabanga emva kwamaviki athi awabe mabili nomyeni wakhe wathi sithandwa ngikholwa ukuthi wena ufakaza kanjalo uzoletha ihlazo phezu kwembangela kaKristu futhi wathi kumyeni wakhe uma leyo ndoda ime lapho indoda nje phansi kokuphefumulelwa futhi yangitshela izinto engizenzile empilweni yami Yangitshela ukuthi yini eyabangela isilonda sangaphakathi nokuthi kwenzekani kuso nokuthi sasikusiphi simo futhi yangitshela isho kanje inkosi umbono wakhombisa ukuthi ngangizosinda ucabanga ukuthi bengiyo kungabaza lokho na wathi ihlazo noma kusile ihlazo bekuyoba ihlazo kakhulu kimi ukungabaza wayeqinisile kanjani futhi ngokunyokusa kamuva ngiqagele amaviki amahlanu noma ngaphezulu amaviki amane noma amahlanu ngiyakhohlwa nje ukuthi wathini wayegeza izitsha ngokunyokusa abantwana babeye esikoleni futhi khona manjalo waba nomuzwa oxakile ngempela umshaya wacabanga kuyini lokhu na wazizwa ebusisekile ngempela ngakho ke wacabanga awu mhlawumbe inkosi nje ingibusisa. Wayengowesifazane ongumKristu kahle kakhulu, wesifazane osemusha cishe eneminyaka engamashumi amathathu nento, futhi walamba ngempela, futhi wathi wo, ngingathanda kanjani ukudla ucezu oluncane nje lwesinkwa esithosiwe. Futhi wahlala phansi futhi udla isinkwa esithosiwe emizuzwaneni embalwa nje uyakhuphuka. Ngabe wakwenza kodwa ngaleso sikhathi wahlala phansi wazizwa ekahle. Aw, wacabanga uyazi uma lokhu kunjalo ngikholwa ukuthi ngizodla nje enye yale othi lapha abanye babantwana abayishile emapuletini abo. Ngakho uhlala phansi udla i-othi. Manje niyazi ukuthi ukudla kwe-othi bekuyokwenzana esiswini esine-asidi. Futhi walinda cishe imizuzu eyishumi nanhlanu noma amashumi amabili futhi akuzange kumkhathaze. Ngakho wahlala phansi futhi waba nejubhili lakhe lokudla kumnandi langempela. Wathosa amaqanda akhe wazitholela inkomo ishiye kofi wakujabulela ngempela nje futhi walinda cishe imizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu futhi ngokwejwayelekile emizuzwini yemihlanu wayese kuphalazile futhi wazizwa ekahle kakhulu. Wathi uyazi angikwazi nje ukugcina kimi le nto enhle. Ngakho washo wayehla ngesitaladi waya kumakhelwane wayekade ekhulekelwe ubusuku bufanayo. Wayenesimile eceleni kwentamo yakhe. Awu umyeni wakhe wayesethathe umhlalaphansi. Babevuke sekulethe futhi ngenkathi efika endlini enjalo iminyango embalwa ngaphansi kwakhe wacabanga ukuthi babene-Salvation Army phakathi lapho. Akakaze ezwe ukumemeza okungako nokuqhubeka kuyo yonke impilo yakhe. Wacabanga awu yini engalungile na. Uyagijima wangena wayesethi Lydia yini indaba na. Wathi oh Bertha ngifuna ukukutshela ngisanda kuvuka bengilele lapho kade siphapheme isikhashanyana ngezwa umuzi oxakile ngempela futhi sesinyakazise ngisho namashidi empedeni asisitholi leso sigaxa sisihambile. Awu wamxoxela indaba yakhe futhi nje bathola ukushisekela kakhulu futhi bazitholela omunye komakhelwane futhi beze komunye wemihlangano yami owawuqhele cishe ngamamayela inkulungwane futhi banikeza ubufakazi. Manje kwenzekani na? Ingelosi yakankulunkulu eyayimemezele leso sibusiso yayedlule komakhelwane isiqinisa niyabo. Kuba ke babephela amandla na, ningaphela amandla uma ukholwa. Hlala nakho uNkulunkulu uzokufezekisa niyabo. Ngezinye isikhathi uNkulunkulu akazenze izinto ngokuzenzekelayo. Bangaki owaziyo ukuthi uDaniyeli wakhuleka futhi kuthathe ngikholwa ukuthi kwakuyizinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ingelosi yathi ngaphambi kokuba ifinyelele kuyena. Ngabe kunjalo na? Izinsuku ezingamashumi amabili nanye kunjalo. Ngiyabonga mnumzane. Izinsuku ezingamashumi amabili nanye, izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngaphambi kokuba afike lapho, kodwa wamuzwa. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho uya kuNkulunkulu ngokukholwa, uNkulunkulu uyakwazi niyabo. Nje ungakhathazeki, gcwala ngempela ukukholwa futhi nje uqhubeke ukholwa. Manje kulubobo sokungizo zama uma inkosi ithanda ukukhuluma ngohlobo oluncane lokuvangela lomlayezo. Lokho kubonakala kusenhliziyweni yami. Nginitshelile ukuthi bengizokhuluma kulubobo soku ngokuthi umnqobo namandla ngumlayezo engawoshumayela kanye ngaphambili ndawo. Ngikholwa ukuthi kwakuseningizimo futhi nje anginalo lelo phimbo elingako lokukwenza. Ngakho nizongithithelela ngokwenza leso sithembiso futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ngoba anginalo iphimbo lokukwenza. Akusikho ukuthi nginomkhuhlane lobu ubusuku obungamashumi amabili nanye obulandelanayo ngqo. Futhi akekho owaziyo ukuthi leyo mibono ikwenzelani, ivele ikudabule ube yizicucu xolo. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngenze lokho ngenkathi siseyiqembu elincane nje kulobu busuku. Ngingathanda kuzama ukuchaza ukuthi lokho kuyini ngokwazi kwami okwedlula konke. Ningathanda ukuzwa okwami ukuthi ngicabangani ngakho na. Kulungile, sizokuthatha nje esimweni somntwana. Kunokhona umgubho omkhulu ofika edolobheni futhi kukhona la madoda amabili abukeka enamandla ehlezi lapha nami noma ngimi lapho, kodwa asinayo imali yokungena futhi sibone umbukiso. Futhi kuyenzeka ukuthi bangamafishane amadoda anamandla abengapakisha amanzi ezindlovu. Futhi ngiyindoda ende ezacile futhi angikwazanga kuthwala lawo mabhakede amakhulu amanzi. Kwenzeka kube ilapho esimikhona imbobo esepulangweni phezulu le phezulu manje labo abancane abafa abafishane babengeke neze bakhuphukele lapho ukuba babuke ngaleyo mbobo esepulangweni kodwa ngangingakwazi. Ngiyabonga uNkulunkulu wenza wonke umuntu ngendlela nje amfuna ngayo. Ngiyajabula kakhulu ngalokho. UbuKristu busekeleke ekuvukeni, siyakwazi lokho. Hayi, awu, uma wehlela lapha emhlabeni njengowesifazane onekhandi lemnyama, uyovuka ungowesifazane onekhandi lemnyama. Ungeke uvuke wena uthi, awu, manje uma kuyilokhu okwehlayo ekuvukeni lokho okufunayo, kuzofanele kukhuphuke. Hayi, ukuthetha lokhu futhi lokho kufaka esikhundleni, lokho akusikho ukuvuka. Ukuvuka ngukwenyusa uJesu ofanayo owehlayo, umuntu ofanayo. Ngiyabo uNkulunkulu akayona isiyeze neRobert's Harmony House. UNkulunkulu nezinto, uNkulunkulu wezinhlobonhlobo, uthanda abantu abanekhanda elibomvu, abanekhanda elimnyama. Kubukeka kanjalo nje ezansi ningizimu, babe kuqonde lokho mayelana nokwehlukana. UNkulunkulu wenza abantu baba mhlophe, wabenza baba mnyama, wabenza baba phuzi, wabenza baba nsundu, bayeke kanjalo. Wenza izimbali ezibomvu, izimbali ezimhlophe, izimbali eziphinki, wazenza ukubazi, wenza izintaba ezinkulu, izintaba ezincane, izingodule, amahlathi, izihlahla ezinkulu, izihlahla ezincane. Wenza izinto ngendlela afuna ngayo futhi yileyo ndlela yokubushiya kanjalo. Uhamba uphazamisa imvelo, uyayiphendukezela, yishiye nje ngendlela eyiyo, ihlala njalo ingcono. Futhi kulomgubho omkhulu ngenkathi ngibuka ngale mbobo esepulangweni, manje nansi indlela engifanele ngikwenze ngayo. Ngixumela phezulu le futhi ngithathe izandla zami futhi ngiyibambe futhi ngiqinise, ngibuka phakathi ngabuyela phansi. Uboneni futhi Branham na indlovu, ngabe yilokho kuphela okubonile na? Manje uya kuphi futhi Branham na?
When Jesus was on earth,
nakho okuyikho ngenkathi uJesu esemhlabeni, wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Sinomoya ngezingxenye, wayenawo ngaphandle kwengxenye ethize. Konke kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakuhlala kuye. Wayengesuye nje umuntu kuphela, wayenguNkulunkulu. Kunabantu abaningi kakhulu namhlanje othanda ngifuna ukuma lapha umzuzu nje ngaphambi kokuba ngifinyelele kule ndaba. Kunabantu abaningi kakhulu ofuna nje ukumenza umprofethi. Kuphakathi kokuthi wayenguNkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe elake laba nayo. Bengikhuluma nowesifazane lapha esikhathini esingeside sedlule, obe angizisho izinkolo zabantu kodwa nizokwazi ukuthi iyini ngalokho engikushoyo. Bazisho ukuthi bayakholelwa kuphulukiseni kodwa abakholwa ukuthi uJesu wayengengaphezu nje kwesazi sokudabuka kwezinto. Futhi lelo yivangeli lenhlaliswano, bathi wayeyindoda elungileyo, wayengumfundisi olungileyo kodwa wayengezuye onobuNkulunkulu. Ngani yena impela wayengonobuNkulunkulu, wayenguNkulunkulu wabaprofethi. Leli nenekazi lathi kimi, lathi mnumzane Branham, uma uqhosha kakhulu ngoJesu. Ngathi ngiyahluka kuwe, angikwazi ukuqhosha ngokwenele. Lathi uma ngifakazisa kuwe ukuthi wayengelutho kodwa umuntu umenza abe ngonobuNkulunkulu. Ngathi wayengonobuNkulunkulu. Lathi wayenguthisha. Ngathi wayenguNkulunkulu. Futhi lathi uma ngifakazisa kuwe ukuthi wayengelutho nge kodwa umuntu ngemibhalo uzokukholwa na? Ngathi uma umbhalo usho njalo. Futhi lathi uJohane ngcwele sahloko seshumi nanye ngenkathi uJesu ehlele ethuneni likaLazaro, iBhayibheli lathi wakhala izinyembezi. Ngathi kunjalo lokho kuhlangene ngani nakhona? Lathi awu, uma wayekhala izinyembezi wayengumuntu. Ngathi wayengumuntu ngenkathi ekhala izinyembezi kodwa ngenkathi eminga kulelo thuna lapho umuntu wayesenezinsuku ezine efile, wayesethi Lazaro phuma. Futhi umuntu kwase kunezinsuku ezine efile, wama ngezinyawo zakhe wabuye waphila. Lowo wayengaphezu komuntu. wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni njengoba sishumayelile izolo busuku elambile efuna okudliwayo wayengumuntu kodwa ngenkathi ethatha amabhiskidi amahlanu neziqephu ezimbili zezinhlanzi futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu lowo wayengaphezu komuntu kunjalo wayengumuntu ngenkathi elele ngemuva kwalowo mkhumbi omncane ngobunye busuku ephonswa ngapha nangapha njengesivalo sebhodlela esiphephweni odevele abayizinkulungwane eziyishumi basolwandle bafunga ukuthi babezomminzisa wayekhathele kakhulu futhi ekhandlekile kwaze kwathi ngisho namagagasi awamvusanga wayengumuntu ngenkathi elele kodwa ngenkathi ebeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa yaleso sikephe wabheka phezulu wayesethula uthi du namagagasi yamlalela nemimoya yamlalela lowo wayengaphezu komuntu wayengumuntu ngenkathi ekhala eCalvary nkulunkulu wami ungishiyeleni na wayengumuntu ngenkathi efa kodwa ekuseni ngephasika ngenkathi ephula uphawu futhi waginga itshe wabuye wavuka wafakazisa ukuthi wayengunkulunkulu unkulunkulu wayesendodaneni yakhe wayenomoya ngaphandle kwezingxenye sinawo ngengxenye kodwa uma uthathe idipha elincane lamanzi kulo lonke ulwandlekazi amakhemikhali afanayo eliso lwandlekazi lizoba semanzini idipha ligcwele ngakho qaphelani ngenkathi unkulunkulu efuna ukusebenzisa isiphiwo sakhe wathi kujesu manje khumbulani wathi angenzi lutho ubaba wami aze angikhombise ukuthi ngenzeni ngibone ubaba enza ujohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye Nikufundile selokho sabase emhlanganweni na uJohane Ngcwele ngiqinisile ngithi kini indodana ngenzela uthi ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza uyise wamthuma wasuka endlini kaMarta noMaria uLazaro futhi wathatha uhambo futhi bathumele kuye ukuba afike ngenkathi uLazaro egula akakunakanga waqhubeka Bathumela futhi akakunekanga waqhubeka futhi kugcineni waphenduka wayesethi uLazaro ufile futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho lapho kungani na wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani wathi kodwa ngiyahamba ngiyemvusa ngibekisene yethu nene baba ngiyakubonga ukuthi usuvele ungizwile kodwa nje ngalaba abami eduze ngikushilo Lazaro puma Naleyo ndoda yama ngezinyawo zakhe yabuye yaphila. Akazange asho lutho ngokuba buthakathaka amandla esuka kuye kodwa ngenkathi yosifazane thinte ingubo yakhe wathi amandla aphumile kimi okuyisibangaliso esikhulu kunazo zonke. Ukuvusa umuntu efile izinsuku ezine noma amise udaba lwegazi kumopho na omunye wabo wamenza waba buthakathaka kungani na. Kwakungesuye unkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe kwakungowesifazane esebenzisa isiphiwo sikankulunkulu niyabo ngale ndlela ubaba wayemkhombisile ukuthi akenzeni wahamba futhi wakwenza ngalena enye indlela kwakungowesifazane manje akazange athi ngibone umbono uzosinda wathi ukukhona kwakho kukusindisile ukukhola kwakho hayi lokho ubaba angikhombise khona kodwa lokho okwenzile yilokho okwamlimazayo Manje nako kulungile xhuma uye phezulu ubuka yilokho isifazana kwenzayo kuyadonsa kuyakhandla omunye uze emsamo ame lapho uyakhandleka kuyisiphiwo ubani okusebenzisayo na hayi mina nguwe nguwe okwenzayo futhi uhlala lapho othi ngiyakukholwa lokho phansi enhlizweni yakho ukusho ngempela lokukhona ke lokho kudonsa amandla okuqina Kwenzekani na ngiyadonsa unomdlavuza kunjalo niyabo bese ngiyaqalaza Namanje ukukholwa ucabange ukuthi ngikuqaqelile niyabo aw ngizodingeka ngibuyele emuva futhi ngiyaxoma futhi kanti nawe unetipi kunjalo niyabo Akugxumi, akusebenzi phakathi kwabantu baseMelika njengoba kwenza kwezinye izindawo. Ngesinye isikhathi kanjalo eAfrica, India, yonke bavele nje banqabelanise izinduku zabo zokuqhugela nezinto futhi baqhubeke, bakubonile, bayakukholwa, niyabo kodwa siyamangala. Kumayelana nani konke na? Niyabo, ilokho okungibulalayo kule mihlangano yaseMelika, niyabo? awubuyele muva futhi kubambe ngomunwe wakho kancane nje ngingabuka ngembobo eseplangweni njengoba kwakunjalo umbono
you are miss so and so you come from
ungonkosazana sibanibani uvela yebo ya kunjalo hamba unqamule emsamo uzuvela ubuthakathaka niyabo manje leyo ndlela okusebenza ngayo manje kuthiwani uma uhleze ehotela njengoba kusanda kwenzeka nje noma kwenye indawo futhi nakho kufika umphathi weringi manje ngaseringini uthi ubukani na ufuna ukubona ngaphakathi na angiyiqukule bese ethi nakho-ke enkulukazi indoda enamandla uyawabona la mathende abekwe ngapha na behlela lapha futhi benze lokhu kungapha ngaleyo ndlela ngani ngihlezi nje esandleni sakhe ngihlale phansi ngiyazi ukuthi kwenzekani ngaphakathi niyabo wangiphakamisa kungaleyo ndlela lapho imibono efika nje ngendlela unkulunkulu afuna ukuyisebenzisa ngayo uma ethi hamba uye endaweni ethile lapha maduze nje ukubonile ephepheni lakho ngiqakele kwakukwi-associated press mayelana nesimangaliso indoda edenver babengazi ukuthi yini isimangaliso esiyimfihlakalo unkulunkulu waziyo ngangisekamelweni la ngabona indoda lapho kwakukhona iwashi elikhulu futhi yayisesihlalweni esinamasondo sasinthwininiza ngabuka iwashi lasedongweni elidala futhi ngokuyimizuzu eyayishumi ncamashinje emva kwehora lesithathu futhi ngangimi ngasesitelo sezinto zikasheleni futhi ngikwathi sondela kuleyo ndoda kwase ukuthi-ke ngenkathi ngisondela eduze kwayo yayiphethe ibhayibheli inebhayibheli ngesandla sayo njalo futhi ngayibuza ukuthi iyalikholwa yini yathi yebo futhi ngayibamba ngesandla ngayiphakamisa yaphulukiswa ngabona indlela yokusuka wayesefika-ke ngabona ingane yayilele ifa nodokotela wayephumile ngaqaphela ukuthi wangena emotweni empunga wayenamadevu futhi kwakukhona isango lapho khona impela emva kwesango kwakubekwe igeja ngangibeke isigqoko sami phezu kwethelevishini lapho ngingena ekamelweni kwakukhona inenekazi eligqoke ijezi elibomvu omunye enebhantshi lensundu babekhalizi ngembezi wayesethi yena ngale enganeni futhi ngahamba ngabeka izandla enganeni yasinda ngenkathi ngiphuma embonweni ngangena ngathi kumkami sithandwa buka phansi uma ubone noma yini ngengane noma ngendoda esesihlalweni esinamasondo ebhalwe phansi lapha khabo ngashayela ihhovisi ucingo mangaka amathikithi endiza eliphakathi ezansi lapho na o amahlanu noma isithupha afundeka kanjani na bangitshele ngale ndlela waza lapha noma lapho angizwanga kuzwa lutho awu kwakuyeka kwahamba cishe ngiqagele amaviki amabili noma ngaphezulu emva kwesikhashana indoda yayingithumelele ithikithi kuba ngize edenver futhi lapho sengiyiwelele edenver ngazizwa ngiholeleka ukuthi ngifanele ngiye edenver ngahamba ngakhulekela indoda angazi ukuthi kwenzekani kuyo ngavele ngaya ngale nje yayiludaba lwesifo sofuba yayiphandle lapho kade isesikhungweni saba nezifo ezihlala isikhathi eside isosha ngakho ngingacabanga ngizolinda nje manje silapha edolobheni futhi kuzoba ligabenxe lesihlanu ngaphambi kokuba ngihambe ngebhanoyi ngakho ngizoqalaza ngasedenver futhi ngakho ngangihamba ngehle ngesitaladi ngithi nje ukuhambahamba kanje futhi khona manjalo ngezo sifazane khala ngase ngibheka phezulu ngase ngibona udokotela ephethe isikhwama sakhe esincane sodokotela esandleni sakhe wathi sawubona wayesiqala ukuhamba ephuma ngacabanga ngike ngayibona leyo ndoda ndawondawo amadevu isudu empunga leyo moto futhi iyaphuma isango futhi ngangisondele impela phakathi ecishe kwamafidi yayishumi kuyo yabuka ngale ngathi sawubona dokotela yathi sawubona yama yaphenduka ngacabanga ngiqagele yazibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi yayingodokotela awu nganginesineke ayizange isho lutho yangena emotweni yashayela yahamba ngacabanga nkosi uma lelo getsha lilele emva kwesango yilokho-ke ngase ngiwelela lapho ngase ngibuka nakho kubekwe igeja ngokuyilokho-ke ngahamba ngenyuke ngezitebhisi ngangqongqotha emnyango inenekazi liza emnyango lalifake ijezi lalo elibomvu ngase ngithi unengane egulayo enenyumone na yebo mnumzane futhi lathi udokotela uthe nje bekungekho mathemba ngakho ngathi ngingumfundisi igama lami ngumnumzane Branham uyangazi noma uke wezwa ngami na lathi qhabo mnumzane angikholwa kanjalo ngathi ngumkristu na lathi qhabo mnumzane asiyiwo asiyi esontweni lathi besifanele ngiyazi ngathi ngingangena futhi ngibe nezwi lomkhuleko ngengane yakho efayo na lathi impela ungakwenza bengiyokujabulela ukuba ukwenze mnumzane ngahamba ngangena kodwa kwakungekhona nikazi lapho eligqoke ibhantshi elinsundu ngabeka isigqoko sami phezu kwethelevishini ngalinda imizuzu embalwa awungilama ngalo ukuthi kungani ngangingeke ngikhuleke kodwa angikwazanga ukusho lutho ngade ngekangilinde ininikazi eligqoke ijazi elinsundu manje kulula kanjalo-ke ngalinda lapho ngitakele ingxenye yehora ngikhuluma nalo ngenkosi kanjalo njalo ngikwazi ukuthi-ke emva kwesikhashana kwaba khona umuntu ongongozayo emnyango ninikazi eligqoke ibhantshi elinsundu liyangena kodwa lalifanele ngabe lihlezi kulelo cala neninikazi eligqoke ijezi elibomvu ezansi ngakulolu hlangothi futhi kwaba ngapha nangapha indawo yabo noma kunjalo ngikwazanga kusho lutho baze bathola yonke into isesimweni umbono ufanele uphelele ngase ngithi manje ninikazi ungahle ukuba uzibuzile ukuthi kungani ngiyilindile lona ngumbono ungahle ungakuqondi engikushoyo kodwa nje bekisisa ingane yakho umzuzu ngayangale futhi ngakhulekela ingane nomfo omncane kuqala kudazuluka futhi kuqhubeka umama wayiphakamisa imizuzwini eyishumi noma eyishumi nanhlanu yayidlala kwiphansi imfiva yonke yayisukile kuyo nayo yonke into lathatha imfiva yayo futhi lapho ngabaholela bobabili kukristu kwiphansi lendlu ngaphuma ngaqala ngehle ngesitalati ngicabanga ngiyabonga nkosi sengiyabona manje futhi angihambanga kodwa ucezula uncane ngaze kwenzeka ngicabanga wawuyini wonke lowo mbono na kwakuyinto ethize futhi ngikathi ngisamile lapho ngezwe iwashi lasedongeni lishaya ngelesithathu nqo futhi ngahamba ngaze ungeze ekhoneni ngaseceleni kwesitolo sezinto zikasheleni futhi nakho kwakukhona leli washi elidala laphaya kulowo mboshongo ngacabanga nkulunkulu nginemizuzu eyishumi yokulinda khona lapha futhi ngekathi ngisalindile lapho imizuzu eyishumi yafika ekupheleni kwemizuzu eyishumi ngekathi lifika ngezwa into ethize insweniniza iza kwakuyindoda ekhali izinyembezi ihlezi esihlalweni esinamasondo nenenekazi liyiphusha iphethe ibhayibheli esandleni sayo kuphelele nakho lapho kwakukhona ngathi uyalikholwa lelozwi mnumzane na yathi ngayo yonke inhliziyo yami yathi ngingumkristu ngathi ibhayibheli liyasho lelo lifundayo ukuthi ujesu waphulukisa abagulayo ngezinsuku zakhe yathi yebo mnumzane kade ngifunda lokho nje ngathi akasuye yini namuhla na yathi yebo mnumzane unguye ngathi uyakukholwa lokho na yathi ngayo yonke inhliziyo yami ngathi sukuma khona-ke ukuphulukisile futhi yagxumele phezulu futhi iqala kumemeza ngakejima ngadlula esitolo sezinto zikasheleni ngaphuma futhi ngehla komhubho ngase ngibuyela ngale ngase ngithola itekisi ngaphuma ngaye esiteshini isiqephu esikhulu kwi-associated press ukuphulukiswa kuyimfihlakalo edenver abakazi okwamanje niyabo yilokho-ke kodwa inkosi unkulunkulu yakwenza niyabo manje lokho akungenzanga ngibe buthakathaka nakancane kodwa yima lapha lapho ofanele udonse khona futhi uzikhandle niyabo lowo nguwe usebenzise isiphiwo sikankulunkulu angihlanganise lutho naso sike sikankulunkulu akusise sami ngesikankulunkulu ungasisebenzisa noma uyasisebenzisa nakho-ke seniyaqonda manje na yilokho kwenza ubuthakathaka futhi uma uzobhekisisa ibhayibheli uqhathanise nangemuva embhalweni futhi ubone ukuthi lokho akusilo yini iqiniso impela nje asikhuleke manje nkosi iba nathi manje futhi njengoba sihlanganyela ngasezweni ngikhathele nje kulobo busuku nkosi kulukhona ukuba ngime lapha kodwa ngikholekele ukuthi uzongisiza manje ukuba ngikhonzise izwi egameni lenkosi ujesu amen ehubweni lamashumi ayisithupha nantathu ngifisa kufunda okwesifundo sombhalo manje futhi silindele ukuphuma emizuzwini engamashumi amathathu noma engamashumi amane elandelayo wo nkulunkulu wena ngunkulunkulu wami ngiyakufuna ekuseni umphefumulo wami womela wena inyama yami langazelela wena ezweni elomileyo eligagadekileyo lapho amanzi angekho khona ukuba ngibone amandla akho nenkazimulo yakho njengoba ngikubonile endlini yakho engcwele ngokuba umusa wakho ungcono kimi kunokuphila izindebe zami ziyakukudumisa lalelani umphrofethi lapha evesini lesibili ukuba ngibone amandla akho nenkazimulo yakho njengoba ngikubonile endlini yakho engcwele kodwa indaba yami kulobu busuku ithi ukuphila futhi ukuphila yilokho kusilawulayo ukuphila yilokho kukunika imizwa yakho bese kuthi-ke ngempilo yakho wonke umuntu uyazi ukuthi uyini ngishumayele intshumayelo yomngcwabo maduze nje ngathi asikho isidingo sokuba ngisho noma yini ngempilo yale ndoda. Ngifuna ukushumayela kini ophilayo ozofanele ahlangabezane nalokhu. Nonke nakhula futhi naphila futhi nafa kule ndawo yomakhelwane, ucabangisise kahle nalokho obukucabanga ngaye yabo. Ukuphila yini enkulu na? Amadlingozi akho enza lokho oyikho, kungukuphila kwakho. Futhi hlobo luni lwesimile osifanele sibe yilo uma sizisho ukuthi sinokuphila kuphakade na? Manje lunye kuphela uhlobo lokuphila kuphakade nalokho ngukuphila kukaNkulunkulu. Lowo kwakungumoya omkhulu ekuqaleni womoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu njengemibala yothingo lokusazana isikhombisa. Umoya ngamunye uphuma kuwo ukuphendukezela kuyehla. Igama lesiGreki lokuphila kuphakade livele egabeni elithi Zoe, lichaza ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu qobo futhi kuyi. Uthando lukaNkulunkulu lubizwa nge-agapao, okusho ukuthi uthando lukaNkulunkulu, uthando onalo ngomkakho, ifiliyo, uthando ifiliyo, lolo uthando lomuntu. Nanku umehluko wakho, ukuthola kuxovekile, njengokukholwa nethemba kuyaxoveka. Uthando uhlobo lothando onalo ngomkakho lubizwa ngothando ifiliyo, nalolo thando luyokwenza ube nesikhwele. Kuze ukuthi uma indoda ibiyomthuka ubuye yidubule emikhondweni yayo, yilokho uthando efiliyo obeluyokwenza. Uyamthanda ngalolo hlobo lothando. Kodwa uthando lwe-agapao luyokwenza ukhulekele umphefumulo wakhe onesono. Yilowo umehluko yabo. Manje kukhona ukuphila kunohlobo olulodwa lokuphila kuphakade, futhi lokho ngokuphila kukaNkulunkulu. Futhi ngenkathi wemukela lokho unokuphila kuphakade, kodwa kuphila kunezihumusho eziningi njengoba kwehla. Kukhona uthando, uthando yagaphawo, uthando ifiliyo, inkanungo yabo. Ulokhu nje wehlela phansi, wehlela phansi, uyeke kuphansi kunakho konke. Kodwa konke kwalokho kwakunesiqalo, ngakho kuzoba nesiphelo. Kodwa lezo zinto ezazingenasiqalo azinasiphelo, ngakho uNkulunkulu wayengenasiqalo, nokuphila kwakhe kwakungenasiqalo, futhi akuyi kuba nasiphelo. Futhi uma unokuphila kuphakade, khona-ke awunasiphelo ekuphileni kuphakade. Kunguna phakade nesimilo sakho sifakazelwa ngokuphila okukuwe. Esikhathini esithile esedlule, umthengi wezigqila ezansi eningizimu eminyakeni eminingi eyedlula wadlula ethenga izigqila babeya emasimini amadala, futhi babethi babeyothenga izigqila impilo yomuntu, njengoba nje ubuyothenga imoto esike yasetshenziswa endaweni yokudayisela. Othenga athengisela abanye, futhi babehamba bayothenga lezi zigqila ezinkulu nezigqila ezinkulu eziphilile mhlawumbe. Nabesilisa bazizalanise njengezinkomo kwabakhulu, abesifazane abaphilile bazala izinkulukazi zigqile eziyizidlakela. Mfowethu, lokho akulungile. Futhi lapho ngolunye usuku othenga athengisela abanye, wafika ngasensimini ethile endala, futhi wathi, zingaki izigqile onazo lapha na? Wathi, ngaphezu kwekhulu. Wathi, ngingazibuka na? Wathi, zisize. Futhi wahlala usuku lonke, futhi wabhekisisa indlela yokuziphatha kwezigqila nokuthi zaziziphatha kanjani, noma ngabe zaziyizisebenzi ezinhle noma ngabe zazingesizo. Futhi njengoba usuku ludlula, yabo, izigqila zazikude nekhaya, kude nobaba, umama, amabhuni, azithenga eJalimane noma e-Afrika, futhi aziletha ngapha, futhi azithengisa zibe yizigqila. Futhi ngezinye izikhathi babedingeka bazibhaxabule ukuzenza zisebenze. Abathandekayo bazo wayengaphesheya kolwandle zazingasophinde zibabone, zazifanele zife lapha ebugqilini. Lokho kuphele zazikwazi, futhi zazidabukile, futhi babedingeka bazibhaxabule ukuze bazenze zisebenze. Kodwa baqaphela isigqila esisodwa sincane, abadingekanga ukuba basibhaxabule. Isifuba siphumile, isilevu sibheke phezulu. Khona manje ungomzuzu, futhi lowo othenga athengisela abanye wathi, ngifuna ukuthenga leso sigqila. Umnikazi wathi, kodwa asithengisi. Wathi, yini esenza sehluke kakhulu kangaka kunazo zonke ezinye na? Wathi, awu, mhlawumbe singubasi phezu kwazo zonke ezinye. Umnikazi wathi, qhabo, siyisigqila nje. Wathi, awu, mhlawumbe usondla kangcono kunoma wenza zonke ezinye. Wathi, qhabo, zonke zidla phandle egumbini lokudlela emkhunjini ndawonye. Wathi, awu, yini esenza sehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye na?
that I always wondered myself until I found out what the truth was.
Wathi bengihlala njalo ngizibuza ngaze ngathola ukuthi iqiniso laliyini. Wathi lo mfana ngale emazweni endabuko uyise uyinkosi yesizwe futhi uyazi ukuthi uyindodana yenkosi. Futhi nakuba engowezizwe futhi ekude nekhaya nokho uziphatha njengendodana yenkosi. Belifanele lenzeni ibandla kulobu busuku na. Nakuba sisezweni eliphuphuthekile lesono nenxushunxushu, sifanele siziphathe njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Ngenkathi ngifunda leli vesi lombhalo ngacabanga, umprofethi bengabe uchaza ukuthini na? Yindikimba engajwelekile, umusa wakho ungcono kunokuphila. Ngacabanga kufanele kube neziningi izincazelo kukho ukuphila.
And it could not mean the life that we now live.
Futhi bekungeke kusho ukuphila esikuphila manje enyameni ngoba lokho kuphila kunobuhlungu benhliziyo. Lokho kuphila kunosizi nalokho kuphila kuba kubi kakhulu ngesikhathi umuntu aze afune ukuthatha ivolovolo futhi aqhumise ubuchophe bakhe buphume. Ngakho lokho bekungeke kwabanga ukuphila ayekhuluma ngakho. Kufanele kube ngokunye ukuphila akhuluma ngakho. Lokho kuphila kuba lusizi kakhulu abantu baze bakhwele emboshokweni ophakeme futhi bagxume futhi bazibulale. Bathatha uphoyizeni amashumi ezinkulungwane ngonyaka phezu kwe-United States lapho besifanele siphile ngezinga eliphakeme kunakho konke lokuphila. Ngakho kufanele kube nenye incazelo futhi ukuthi lapha ngoba umusa wakho ungcono kunokuphila. Lo mphefumulo wami womele wena njengoba ngiwabonile amandla akho endlini yakho engcwele ezweni lelomile neligagadekileyo. Umphefumulo wami womele wena ukubona umusa wakho ungcono kimi kunokuphila. Khona-ke kulokhu esikubiza ngokuphila namhlanje kunokudumazeka okuningi kakhulu. Esikhathini esithile esedlule edolobheni elikhulu eCanada nganginomhlangano futhi kulo mhlangano othize kwakukhona iqembu lasemelika lenyukela lapho ukugubha olunye uhlobo lwejubhili ledlangala elithile emelika futhi ngaqaphela lapho bengena ngalolo suku babephuza futhi kwacishe kwangenza ngaba namahloni ngezwe lakithi uqobo. Futhi ngalobo busuku ngenkathi sengisukile enkundleni yemidlalo futhi ngangiye ekhaya kuleli hotela elikhulukazi ngenyukela cishe kwisitezi seshumi noma seshumi nanhlanu futhi ekheshini amabhodlela ewhisky ayenqobelene yonke indawo. Futhi ezansi endlini ongenela kuyo babephuza futhi beqhubeka futhi lapho ngibuza umfana wekheshi ngathi kuyini konke lokhu na? Wathi impela banesikhathi. Futhi ngakho ngenkathi bengidedele isitezi sami ngahamba eceleni futhi ngezwa umsindo phezulu ekugcineni kwehholo. Futhi ngabuka futhi nakho kumi ababili abasebasha abesifazane basemelika begqoke njengubo yabo yangaphansi bede akwenje ngakho konke. Bobabili mhlawumbe abesifazane abashadile ngoba babengabesifazane abaseminyakeni engamashumi amathathu begqoke njengubo encane yangaphansi ibhodlela lewhisky behla bedabula kulelo passage namadoda ebahudula besuka egumbini beye egumbini. Oh mama, benokuzijabulisa kuncane kumthulo. Mhlawumbe omnyeni wabo ekhaya egade izingane noma omunye umntwana oqashiwe unakekela abantwana babo. UNkulunkulu wakupha labo bantwana ukuba ubanakekele wena uqobo futhi yisibopho sakho kuNkulunkulu. Asinabo ubuhlongandlebe bentsha ngobuhlongandlebe babazali. Abanye omama usukile emisebenzini yabo bafuna ukugijimela emabhareni futhi baqhubeke futhi bagijime busuku bonke futhi bashiya abantwana babo bekhula akumangalisi bekhula kulowo nyaka wokuguliswa imizwa. UNkulunkulu wakunika lowo mntwana ukuba umkhulise nokuthi umnakekele. Futhi lona wesifazane lapho ezedezela bobabili futhi bamama phakathi nephansi lendlu badonsa iziketi zabo ezincane zaphakama base bephonsa imilenze yabo phezulu eboyeni base bempongoloza whoopi bathi lokhu ngukuphila. Angibange ngisakwazi ukukumela ngaphuma ngaphuma indawena ncane engangimi kuyo ngathi umzuzu njeni manenekazi ngifuna ukukhuluma nani nikuhumushe ngokungesikho lokho nithe lokhu ngokuphila bathi phuza ngababamba emahlombe ngathi ngabe ngowesifazane oganile na wathi kuyini lokho kuwe na ngathi ngingathanda ukukubuza ngabe ngowesifazane oganile na wathi impela wathi ngiyazijabulisa kancane nje ngathi ibhayibheli lathi ophila ngokuthi amasa ofile esaphila ngathi ngingumfundisi ovela emelika ngingapha kule nkundla yemidlalo yeqhwa futhi ulethe ihlazo kule impela igama lasemelika naphezu kobumama andinamahloni ngani na baphi abayeni benu na baqala ukuyendezela base bebukana futhi baqala ukuhosheka ngabamba ingalo yabo ngathi umzuzu nje nizokwenza njani lapho nihlangana noNkulunkulu na ukuba ke ngaphansi kwalesi situlu esinewayini kulobu busuku niyafa kulesi simo na kuthi kwenzekani kini na uthi unokuphila ufile esonweni nasezihambekweni futhi badluthile basuka ezingalweni zami futhi bahamba izansi ephasaji cishe impela bengagqoke izingubo futhi basuka emehlweni ami nicabanga ukuthi lokho ukuphila na lokho ngukufa yini eyenza umuntu omele ukwenza lokho na yini eyenza umuntu afune ukwenza lokho na yingenxa yokuthi uNkulunkulu wabenza ngalo ndlela uNkulunkulu wenza umuntu ukuba ome wenza okuningi kangako kumuntu ukuba ome kodwa uNkulunkulu wenza lokho koma enzela weyena nodevel uyakuphendukezela kusukela ekuphileni kuphakade kuye kufeni futhi akwenze ukuthande isizathu sokuba ulangazelele lezo zinto ingoba unike udevel indawo uNkulunkulu obefanele ukuba kuyo wo muhle kulokho uzokomela kuthize ngoba wenzelwe ukuba wome uNkulunkulu wakwenza ukuba wome futhi uzama ukukwenelisa ngezinto zezwe nebhayibheli lathi uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthande lukaNkulunkulu alukho ngisho kuwe uzama ukwenelisa leyo ebusisiwe into engcwele ngokuphuza umbukiso wezithombe uqhubeka ukugembula imidanso konke lokho kuyinkokhelo yokufa unelungelo lokwenza lokho ngilaleleni njengomfowenu udevel ubeke into ethize phezu kwenu futhi aniyazi kwenzekeni kubantu bakithi na kwenzekeni emabandleni ethu na nginganikhombisa ukuthi kanjani kungeke kube khona noyedwa umuntu ompofu kuleli dolobha onyakeni kusukela namhlanje akuyi kubakho neyedwa indlu emfucumfuca edolobheni makuthi abantu abazibiza ngamakristu bathathe imali abayichitha kwiwhiski ubhiya nosikilidi futhi nihlanganise ndawonye niyoqeda konke ukucindezeleka kubale ukuthi kungakanani nokuthi imalini echithwa unyaka ngamunye kosikiliti kungani benganikeza le miklomelo emikhulukazi nezinto bekushaya kuhulumeni na no dokotela ngokuphelele basho ngaso zonke isikhathi ukuthi ngumdlavuza umdlavuza umdlavuza futhi laba besifazane basemelika ngokuqhubekayo bekuhudule emphinjeni wabo ngicabanga ukuthi ninesikhathi esimnandi yaninjalo na angikhulumi kumaKristu ngikhuluma kini nicabanga ukuthi ningamaKristu kwenzekeni emabandleni ethu na ake sedlule kukho umzuzwana nje sibone ukuthi yini kanjani ukuthi udevel unguso amabhizinisi kanjani ngokuvame ukuba kudala ukuthi zonke izifashini zethu zivele eParis manje ayivele eParis iParis iza eHollywood ukuzoyithola kwakuvamise ukuthi kwakungalungile kuwe ukuya emibukisweni yezithombe nina bantu bobungcwele futhi nibone leyo midlalo emibi kodwa udevel ukushayile kukho wakufaka kwithelevishini wakubeka ngqo endlini yakho uqobo kunjalo akumangalisi ninabantwana abancane phandle ukuthi amaphoyisa adutshulwa alahle phansi futhi akwazwe afe nayo yonke into emekhoneni nezibhamu ezimbili nayo yonke into bayayibona leyo nto bakhuliselwa kuyo sekuyisikhathi sokuba ibandla lithathe indawo yalo futhi liphume ezintweni zezwe niyakwazi kwakuvamise ukuthi kwakungalungile ukuba besifazane abangamakristu emaqenjini obungcwele ukuba babe nezinwele ezifishane kwenzekeni na ngiyakhumbula ngenkathi wawungeke ungeniswe ebandleni nezinwele ezimfishane kwakuyiphutha endaweni yokuqala kuseyiphutha namanje ibhayibheli lasho ukuthi uma wesifazane egunda ezinwele zakhe umnyeni wakhe unelungelo lokuhlukanisa naye futhi asuke kuye kunjalo impela ukwenzela ini na ukulandela izimfashini manje anizukungithanda emva kwalokhu kodwa enkantolo yokwahlulelwa ngizothola ukuthize ibhayibheli lathi uma wesifazane egunda ezinwele zakhe uhlazisa ikhanda lakhe okungumyeni wakhe uma engumuntu ohlazisayo ufanele alahlwe ngakuvame ukuba yiphutha kodwa kukhona okwenzekayo abesifazane bobungcwele begqokele zizingubo ezindadlana futhi bephuma lapha emagcekeni begunda amagceke abo behle benyuka ngezidaladi begqoke izikhindi nivumele abantwana benu bakwenze khona-ke uthi unkulunkulu sithumelele imvuselelo unkulunkulu beyoke abeke kanjani imvuselelo esigejaneni sokungcola na akakwazi ukukwenza manje nizothola ukuthi kungani singenayo imvuselelo nikwenzeleni na yebo izwe liqala kungena kancane kancane abantu abaningi abaziyibiza ngamakristu bazahlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku bengayi emhlanganweni omkhuleko ukuzwa lo wilavususi omdala noma lonke uhlobo lombhedo kanjalo esikhundleni sokuya esontweni ukhombisa ukuthi yini engaphakathi kuwe lokho okomelayo leso yisimilo sakho ukuziphatha kwakho nani besifazane ngeleshumi nqo ekuseni lapho benifanele nibe nomhlangano womkhuleko ulalela into ethize endala yokungamesaba unkulunkulu njengo-Arthur Godfrey namahlaya akhe amadala angcolile nezinto naleso sikhetshane sabesifazane bese-ke nizibiza ngamakristu qhubekani lelo yiqiniso wena uthi mfoti Branham angizigqoki izikhindi ngigqoke amabhluku amaslacks lokho kubi kakhulu ibhayibheli lasho ukuthi wesifazane oyagqoka ingubo yowesilisa kuyisinengiso ebusweni bukankulunkulu nonkulunkulu kaguquki futhi ugqoka lezi ziketi ezindadlana ezimpintsha kakhulu wehla ngesitaladi umpintsheke kakhulu isikhumba size sibe ngaphandle futhi uzibiza abesifazane abangcwele ngabe yileyo ndlela indodakazi kankulunkulu ebiyo ziphatha ngayo na lalelani wena uthi mshumayeli yilelo hlobo kuphela lwezingubo abazithengisayo kodwa basayenza imishini yokuthunga futhi bayithengise aninazaba futhi ngaphandle kwalokho basalokhu bethengisa izimpahla ongenza izingubo zakho zokugqoka ngiyazi ukuthi lokho kubuhlungu kodwa kuhle kuwe kuyiqiniso kuyilokho ibhayibheli lakusho ukuthi niyabo singeke saba nemvuselelo yingaleso sizathi oh impela kukwenza kwehle kodwa uma bekuyiphutha kwasekuqaleni kuyiphutha manje kukhona kwenzekile nakho lapho okukhona akukho sisekelo sokubeka imvuselelo kuso ungakwenza kanjani lapho unkulunkulu ekwenqabela na manje wena uthi ulukhuni kabi kithina besifazane kulungile madoda nakho lapho enikhona noma yiyiphi indoda eyovumela umkayo agqoke lolo hlobo lwezingubo futhi abheme osikilidi lokho kukhombisa ukuthi wenziwe ngani
You're
Ngine kukuhlonipha kuncane ngawe uyindoda. Ufanele ube inhloko yendlu. Kwenzekani na? Kukhona kungahambanga kahle. Manje futhi nina besifazane wawuvamise ukuthi anizange nibufake lobu buqhathanzipho noma na ke yini leyo nto oyifake emlekini wakho na noma ngabe kuyini angazi lutho ngakho angikusho ukuba kube ihlaya noma ngabe yini into izindebe okokupenda izindebe noma ngabe kuyini kokuvame ukuba iphutha ukuba nenze lokho kodwa impela kuvamile phakathi kwenu bafo bephentekostali manje kwenzekani na Umshumela umdala weMethodist wayevamise ukungitshela acule icule elincane sehlise imigoqo saxekisa ngesono sehlise imigoqo izimvu zaphuma kodwa izimbuzi zingene kanjani na Nehlise imigoqo yilokho kukwenzile ngoba nibe nekupiti elibuthakathaka emuva lapha nomshumayeli omncane wayecabanga ukuthi inkonzo yakhe yayiyithikithi lokudla esikhundleni sokuthi uyokuvela kuNkulunkulu Beniyomxoshwe ebandleni nimlahlele ngaphandle uma esho noma yini ngakho ubefanele alahlelwe ngaphandle uma bengeke asho ukuthize ngakho. Lalelani manenekazi leli yakusile ihlaya kodwa kwakukhona isifazane yedwa ebhayibhelini owazipenda ukuba ahlangane nendoda awuhlangabezani noNkulunkulu kanjalo igama lakhe kwakunguJezebeli niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani kuye na wamphakela izinja. Ngakho ke lapho ungabona isifazane owenziwe wonke kanjalo ungathi nango unkosikazi ngemayenja yilokho kuyimpela uNkulunkulu wakubiza ngakho manje niyazi ukuthi kuyiqiniso lokho kusikho kwenza ihlaya nginitshela ukuthi uNkulunkulu wathini kuyini na ufuna izinja zesihogo kuba zimpongoloze niyazi ukuthi kuyiqiniso Yini ndaba na enye into iyangena kodwa uthando lweBhayibheli nothando lukaNkulunkulu leyo ndawo kaNkulunkulu obefanele abe phakathi lapho emnika indawo yokuqala nazo zonke izindawo uvumele izwi lingene futhi wahamba ulamba futhi woma futhi ugcwalisa leyo ndawo lapho uNkulunkulu efuna ukuyigcwalisa ngezinto ezezwe leyo indaba Esikhathini esingeside esedlule ngangishayela ngiya eCalifornia futhi nganginendoda eyisoni ukuba ishayele itrucki lami liwele futhi ngekathi ngifika lapha ya esingeze zikhulu ezinkulu siyafika lendoda yayikhuphula itrucki yayehlisa ezinye izincwadi ngashayela elinye itrucki nalendoda yayisoni yayibhema usikilidi futhi enye enkulu indoda enkulu yebandla yenyuka yathi ngani futhi Branham ngiyamangala ngawe ngathi yini leyo na yathi leyo ndoda ibhema usikilidi lapha yayehlisa umthwalo kulelo trucki ngathi isoni ithele imali yayo emizuzwini embalwa nje nendlela yayo ikhokhelwe yokubuyela ekhaya anginamuntu ongashayela itrucki lami awu yathi abantu bakithi bangabantu bobungcwele futhi asisoze sakumele lokho Ngathi ngiyaxolisa mnumzane bengingeke ngibeke isikhubekiso endleleni yakho ngeze ngathi indoda eyisoni ayisho lutho ngivele ngayicosha esitaletini ngayibuza uma ibefuna umsebenzi yathi yebo ngathi shayela leli trucki uye eCalifornia futhi ngizokunika okuningi kangaka ngosuku futhi ngikukhokhela indlela yakho yokubuya kulungile yalithatha ngathi lapho wehlisa umthwalo etrakini lokho kuphela ngathi ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokho Yathi awu ungaphinde ulethe noma ubani obhema osikilidi ngalapho abantu bakithi bekhona futhi wazi ukuthi ubaqashile kumbe noma yini ngathi impela ngizokubhekisisa lokho kusukela kulokho kuqhubeke uma ngizodingeka ngithumele eCalifornia ukuthela indoda Ngakho yathi awu siqale ukwehla imizuzu embalwa saye ethendene likhulu yayisithi 40 Branham ngifuna uhlangana nomkami yathi uzoba ngumshayi wopiano wakho ngesikhathi salemvuselelo ngase ngithi ini futhi wayenezinwele ezinobuqhathanzipho ngempela noma izinwele ezigundiwe niyazi zinokuphotheka okuncane phezulu lekuzo Naye yonke inqaba yaleyo nto ebusweni bakhe namacici amakhulukazi elenga nengubo eyayibukeka yesabeka ngase ngithi ngabe ungongcwele na yathi yebo mnumzane ngathi ubukeka kimi njengesipoki ngathi angikazi ngiyibone into enjalo empilweni yami ngathi ngeke kanje ngimtshele mfowethu khona kungahambanga kahle wishwa imbuzane ugwinye ikameli kukhona okungalungile lokho okubusisiwe ukoma okungcwele uNkulunkulu akunika khona ukuba womele yena ukuphendukezela ezintweni zezwe futhi unxanele izinto zezwe niyabona ukuthi ibandla likuphi na kukhona okungalungile sehlise imigoqo ndawo ndawo wena uthi oh sisindiswa ngomusa bengicabanga ukuthi ubuyi baptist kunjalo sisindiswa ngomusa kodwa uma usindisiwe impilo yakho iyafakazisa ukuthi uyini kunendaba ukuthi ungakanani umusa othi unawo uma impilo yakho ingahambisani nawo awukawutholi okwamanje yilokho kuphela awukwazi ukukhipha amathanga emvinini wamagilibhisi ehe awuwatheli izithelo zikamoya zifiki ngezinto zezwe manje niyazi ukuthi kuyiqiniso angifuni ukunilimaza abantwana kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi kuyini nicabanga ukuthi ninesikhathi esikhulu ninebandla elikhulu kunawo wonke elikhona edolobheni izicongo zenu zifingelela zithi ngqu eziphakaphakeni wo singcono sinomilusi okhokhelwa ukwedlula bonke sisine ii singamnakekela umelusi wethu singcono siphila kangcono sisingagqoka izingubo ezingcono singazihlanganisa nezinga elingcono angazi noma ubungakwazi noma qa imihlangano engcono kunayo yonke engake ngaba nayo kwakusemishini yendedlane ezansi eceleni kwesitaladini ndawo ndawo lapho idazini lihlangana khona ngenhliziyo neqiniso kunjalo ngingaqoka kuba lapho noma nini wo niyabona ukuthi kulula kanjani yingoba nehlise imigoqo umzuliswane wokuqala wenu bantu bepentekostali nenze kahle omunye umzuliswane uyafika uqala ukuba buthakathaka phansi kodwa ke uthole induku yehlelo ngemuva si-1ness si-3ness si-5ness awulutho kunjalo impela inqobo nje uma ucabanga lokho lapho unalowo mcabango enhliziyweni yakho ukhiphe uzokwenza uxibuke umphefumulo wakho uzogqwala phezu kwakho ngoba uqophisene futhi waxova futhi waphikisana futhi waqhubeka cishe ngesakho esidadlana isayense yezenkolo efuywayo uma ubunokristu enhliziyweni yakho bekungeke kwenzeke nonke beniyohambisana ndawonye futhi nihambe nibe yiqembu elilodwa elikhulu futhi niqhubeke kungani udevele edingeka alwe nawe lapho nilwa nodwa na uvele ahlale emuva futhi akuyeke uzibulale wena uqobo nakho lapho khona nehlisa imigoqo ndawo ndawo futhi nizondla kuleyo ebusisiwe indawo engcwele enhliziyweni yenu ningenise izitsha ezingcolile zikadevele phakathi lapho lapho izitsha zenkosi bezifanele zibe khona lapho izithelo zokulunga bezifanele zibe ngokuba nokuthula ukubekezela ubuvu bubele ukukhothazela bumnene ngubugovu umhobholo imigoqo yamahlelo nilwa nodwa futhi yingaleso sizathu nifake amacici nezinwele ezifishane nobuqhathanzipe busweni benu nazo zonke izinhlobo zezinto ezinjalo yingaleso sizathu yilokho okukwenzile sikuphi manje na niyazi ukuthi kuyiqiniso esikudingayo namhlanje akusilo ibandla elisha esikudingayo namhlanje akusuye umvangeli omusha esikudingayo namhlanje ngeya kudala imvuselelo kaPawulu ongcwele nomoya ongcwele nokuhlanza indlu yonke indlela kusukela epulpiti kuya kumlindi mnyango kunjalo kushanelisisiwe kwahlanzisiswa Omunye asukume ame lapho futhi uzokutshela iqiniso noma ngabe liyasika noma ngabe lisiki kunjalo izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba sikanhlangothi zombili umahlulelo wemicabango yengqondo amaHebheru 4 asho njalo kodwa kwenzekani na khona ke uDevele uzama ukwenelisa lokho goma enzela wena awu uJohni unomsebenzi ongcono angabusisa uNkulunkulu siyahambile futhi sashiya lelo lidala ibandla labagincika abangcwele futhi sawelela kuleli niyabona ukuthi niyephi na kulungile manje ke nansi enye into uDevele uzozama ukukwenelisa nge-television ngokuphuza ngokugembula ngokugqoka izingubo zokungabisa uNkulunkulu ukuzicabangela futhi ngaya ebandleni lapha esikhathini esingeside sedlule babefuna ngibambe imvuselelo nomshumayelo empeleni wayefanele azikhulule emvacishe kwemizuzu engamashumi amabili entshumayelo futhi yavumele bonke abadikoni baphume bayobhema osikilidi mfowethu lapho saba nemvuselelo ngobunye ubusuku futhi ngobusuku bulandelayo ngaphoselwa ngaphandle kodwa bezwa ngakho empeleni ikazi lisukile ezandleni zami ucabanga ukuthi uKristu ubeyokwenzani ukuba ubese emhlabeni namhlanje na? Wayephica ngaphezu kwezintambo ezithi yazibe zimbili ndawonye futhi abashaye abakhiphe. Nenze indlu yami umhume wabaphangi. Futhi enye into udevele zama kuyenza ukucima lokho goma. Wena uthi awu ngikholwa impela. Ngasho kowesifazane lapha esikhathini esingeside sedlule emsamo ngathi ungumKristu na? Wathi ngizokwenza ukuqonde ngikhangise ikhandlela njalo ebusuku. Lokho ngamandla okuqina ubuKristu okubizwa kanjalo. Ungahle wokhela umlilo omkhulu futhi awusoze wakusiza ngalutho ngaphandle uma umoya ongcwele nomlilo kokhelwe enhliziyweni yakho. Ngabuza indoda eWest Coast ngathi mnumzane ngabe ungumKristu na? Ngangifuna ukuyibamba khona lapho futhi ngiyitshele ebusweni bayo. Yathi ngingummelikana. Ngathi lokho akuhlangene ngalutho nakho akukho nto. Ukuhamba udabule esibayaneni sezingulube akukwenzi ingulube. Leyo yinto eyodwa eqinisekile. Ufanele uzalwe ngobusha. Khona-ke imikhuba yakho yehlukile. Wake walithanda igwababa nejuba na emkhunjini kokubili kuhlala othini lunye. Okukodwa kwakungandiza nje endaweni efanayo njengokunye. Kodwa igwababa laneliseka ngenkathi lidedelwa. Lapho uma futhi landiza lisuka kwesinye isidumbu esifile liya kwesinye lapho izilokazana nezinto yayidla khona. Nakho lalidla kulokho. Kwakulungile kepha ijuba lifumananga ukuphumula kwezinyawo zalo. Lalifanele libuye lalingena ukumela lokho kunoku kudala. Niyazi igwababali ngomunye wabazenzisi abakhulu kunabo bonke okhona. Uthathe ijuba lizondiza lahlela ensimini kakolo futhi lidle ukolo. Igwababali ngandiza phezu kwesidumbu esidala esifile futhi lidle isisusalo sicwale futhi lize ngapha futhi lidle ukolo futhi. Kodwa ijuba lingeke lavela ensimini kakolo liye esidunjini esifile. Qhabo mnumzane. Noma yini ekulisayo ingumzenzisi, ngingaqoka ukuba ngumphiki inkolo noma ngasiphi isikhathi, kodwa umzenzisi omdala uzoya esontweni futhi baphakamisele ikhala labo emoyeni futhi benze sengathi bangumuntu othize. Basuke baye ezintweni zezwe bese bethi awu umelusi wami unomqondo obanzi kunomelusi wakho onomqondo omncane. Wena impofu obuthakathaka angazi ukuthi ini. Udinga umelusi efishile endala oyokunikinela izinwele zakho ozokutshela iqiniso. UJezebele wayemzonda umelusi wakhe. Umelusi wakhe wayengu-Eliya kodwa wamtshela kwakuzokwenzeka. Wayefanele alalele noma kanjani wayengeke amemukele njengomelusi, kodwa uNkulunkulu wamthuma njengomelusi. Wayengumelusi kaNkulunkulu. Manje bekusesana ukuthi kwenzekani. Igwababa isizathu sokuba likwazi ukudla lingagaya noma yini, kodwa ijuba lenziwe ngokwehlukile. Kungukwakheka okwehlukile. Ijuba alinanyongo, alikwazi ukukugaya. Futhi umKristu ezelwe ngokusha angeke adle izinto zezwe. Akasenayo inyongo, bekuyombulala. Angeke ulibone ijuba lidla idina negwababa inqobo nje uma lisekuleso sidumbu esifile. Ngivele ngahamba nabo nje ezansi endlini yokubhejela. Ngicabanganga ukuthi bekukhona ukulimazayo. Umoya ongcwele ukufundisa kangcono kunalokho. Bese kuthi-ke udevele ufuna ukwenelisa lokho. Wena uthi ngiyakholwa ngijoyine ibandla, lokho kuhlangane ngalutho nakho. Udevele uzama ukwenelisa lokho komonakho enhliziyweni yakho nguNkulunkulu. Ukukuvumela ujoyine ibandla, lokho kungamanga amakhulu njengoba engakwenza ukuba ukholwe. Ukujoyine ibandla akuhlangene ngalutho nakho. Ubungajoyina wonke amabandla kuleli dolobha futhi uye esogweni njengemathini yebhokisini layo. Ubungaba ngowawo onke ngaphandle uma uzelwe ngokusha, ngaphandle uma kukhona okwenzekile lapha okuguqula konke kulangazelela kwakho kwezinto zezwe. Noma iye lonke uthando lwakho nokuzinikela, yonke into inikezwa uKristu. Khona-ke yilapho uza khona ungasho. Lapho umoya wakho ufakazelana nomoya wakhe, impilo yakho ibambisana nawo. Yebo. Oh, umphefumulo wami ulangazelela wena, oh Nkosi. Ngilangazelela ukukubona uDavide ngikathi esebone ibandla lisuka. Ngilangazelela ukukubona sengathi ngikubonile endaweni yakho engcwele, omsulo ongcwele. Ukoma kwami umphefumulo wami womela wena njengasezweni elomile eligagadekileyo lapho amanzi engekho khona. UDavide wayengumzingeli, wayebhekana nezilwane zasendle futhi wayazi ukuthi zaziyini. Ungafunda okuningi ngezilwane zasendle uma nje uzozibukela. Ngiyathanda nje ukubukela izilwane zasendle. Bengiphumile namhlanje ngishayela emigoqweni nezinto ngizama ukuthola into ethize engingayibuka ngibone ukuthi ngingayibone yini inyamazana idiye noma into ethize ebengingayibuka ukuthi ungambona kanjani uNkulunkulu kuzo uma nje uzozibuka futhi uDavide wayeqaphelile ukuthi kanjani ukuthi ezweni lapho babenenqaba yezinyamazana amadiye babenezinja zasendle kulelozwe noma sizibiza lapha izimpisi futhi wathi njengendluzele yomela umfula wamanzi umphefumulo wami womela wena njengendluzele inyamazana idiye yomela imifula yamanzi manje kwabanye benu bazingeli uma ulimaza inyamazana idiye futhi ingafika emanzini uzolahlekelwa yiyo yelokhu iphuza ikhuphuke izungeze ibuyele emuva ungayilandela ngomkhondo noma yikuphi lapho ofuna khona ubuyele ngqo kulawo manzi ayisoze iwashiye lawo manzi kodwa uma ingafiki emanzini uzoyicosha khona lapho Kwenake ngesikhathi sikaDavide njengoba kunjalo eBritish Columbia nezindawo eziningi lapho engizingela khona yaqaphelani leyo mbizi nanze inyamazana encane DA imiphandle lapho ukubonakala okujwelekile kwelincane nenekazi eliselincane ebutshitshini balo noma encane insizwa noma isithandwa sendoda ethize umkayo noma indoda yowesifazane othize futhi bakubiza ngokuthi namhlanje impempe yempisi niyazi ukumemeza kwempisi Yiloko bengikulethe kini esikhashana nesedlule kungani nizenza kanjalo futhi niziphathe kanjalo besifazane na ake nginitshele ukuthi ize ngaphambi kokuba ngishiye lokhu niyazi ukuthi kuzokwenzekani ngosuku lokwahlulelwa na uzoba necala ngokuphinga wena uthi ngani ngimsulwa nje njengomnduze kumnyeni wami mnumzane Brenham angizange ngingcoliswe Jesus said whosoever uJesu wathi yilowo nalowo buke wesifazana mkhanuke usephingile naye inhlizweni yakhe vele yilokho akusho na kulungile uma wehla ngesitaladi ugqoke lezo zingubo izindadlana izibukekazi indolile nomunye umuntu uyakubuka bese ekukhanukela awu leso soni sizophendula ngokuphinga futhi sakwenza nobani na obani abazethula kuso na Ubani necala na? Wena unecala. Uzine matheli se wena phandle lapho phambi kwaso kanjalo futhi necala lokuphinga naleso soni futhi uzophendula ngakho ngosuku lokwahlulelwa. Ngingathanda kubeka ithende phandle lapha futhi ngishumayele ngezingeza lezi zinto ukwesikhashana. Uvele nje weqe phezu kwalezo zinto. UJesu wathi obuka wesifazana mkhanuke futhi uziveze wena phandle lapho ungahle ube ngokukhuluma ngokuziphatha ungangcolisiwe kodwa ngoba umoya wedemoni kwenze waqoka futhi wenza kanjalo unecala lokuvumela isoni siphinge nawe ngoba uziveze wena kanjalo yilokho uJesu akusho ufanele ukhulume kuye ngakho Ingakho ngikutshela dadewethu ethandekayo, ingakho ngikutshela mfowethu ethandekayo, yini indaba ngalelizwe na? Wo aniboni yini ukuthi udevil ukuthathile ngaphandle kokudubula na? Unebandla ungena ngqongo buqili njengendlela yemfundo yesimodeni nesayense, waqambukuza wangena ngqo futhi wabathatha nalokhu ngezingalo zakhe. Nabesifazane bayazikhipha lapha bengakuqondi ngihlezi efasiteleni lehotela lami esikhashaneni ezidlule ngibone isifazane omncane ephuma ebengenazo izingubo ezenele ukuba avale isibhamu ingebe futhi wabeka wayenengane encane ezingalweni zakhe gijima iphumele esiteladini ilandele isivalo sehabhu ehlanga esitaladi inenekazi elincane linengane leyo nto encane bandla izokhuliselwa kuphi na ngenkathi ngisengumkaphi wezinyamazane ngangehla ngesitimela ngolungisuku nowesifazane ehlezi lapho nezithe zakhe ziphambanisiwe futhi ebhema usikilidi eshaya efutha umlomo emehlweni engane yakhe ngahamba-hamba ngathi sifazane ngabe unkulunkulu wakunika leyo ngane ibe yithitshe samlotha na kodwa izwe alifuni ukuzwa lezo zinto Ingxenye yesikhathi uSathane angeke ngisho avumele abantu bahlale futhi bakulalele bangcole kakhulu bonakaliswe kakhulu izingqondo sezihambe kakhulu zingcoliswe kakhulu izinto zezwe abana nembeza iBhayibheli lathi ngezinsuku zokucina bayobanga banamawala bakhukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangenakuthuliswa abahlebayo abangenabo umnene nabazonda ukuhle benesimo sokuba sabo uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema ngokuba lolu uhlobo luhamba izindlu ngezindlu lohola besifazane abayiziwula abasindwa yizono eziningi bethwele kanzima emiphakathini yethu imiphakathi yenu sinokuningi kakhulu kwakho manje kuze ukuthi ibandla lisakwazi ngishone ukunyakaza likhubazekile kwenzeni okuhle na udinga umhlangano womkhuleko nokubizela i-altar yilokho okudingayo nakho bemile ezincane izinto ezingenacala bemi phandle lapho bengazi yini indaba ngani bashumayeli na Vugani, uNkulunkulu uzokubeka icala ngakho mfowethu. Kushumayele, susa igazi esandleni sakho uqobo. Phumela lapho bafunda abafana ukuba bathi. Bukani ukuthi kwenzekeni. Inyamazana idiye encane imi endle icosha nempisi iyayibona ihehwa yiyo. Manje impisi ingumbulali naleyo mpisi eshaya ikhwela ingumbulali nayo dade imbi kakhulu kunenye. Kanjalo nempisi inesu lapho idumele inyamazana idiye inamazinyo amabili egazi futhi iyagijima izikhathi eziningi ngizidubula ngisehashini lami ngithola amankonyane ami kanjalo njalo zibhekisise ukuthi zigijima kanjani zisheshe nje njengoba zingakwazi sike ingene ngo kule nyamazana idiye encane futhi igxume iye phezulu bese iphosa lawo mazinyo egazi emva nje kwendlebe kanjalo futhi ishwiba isisindo sayo ngapha nangapha isika umphimbo ngokuphelele inyamazana idiye encane yenza ukukhubeka ukuthi akube kubili ayisekho khona-ke imbozwe yonke indawo ngamakoyote emizuzwini embalwa ikoyote impisi yasenkangala icosha amathambo azo bese kuthi-ke uma igeja leyo ndawo isenenye indawo engadumela kuyo leyo isemhlubulweni ngo manje umhlubulo uwuhlobo oluthi ukuba isisindo esimaphakathi senyamazana idiye indawo engemuva iyasinda kunendawo engaphambili lokho kuthi akube wafu ngakho uma ingadumela futhi ikubambe lokho inganyakazisa inyamazana idiye uma ibamba kahle ingaphosa inyamazana idiye phansi noma kanjani uma ibona ukuthi izogeja umphimbo lapho iphenduka futhi iyobamba umhlubulo futhi uma inyamazana idiye ihlakaniphe ngempela inganikeza ukusonteka okuthile futhi impisi izohlwitha okugcwele umlomo iphume nakho khona-ke umfo omncane uqala ukopha kodwa uma engabaleka uma ishesha otetewethu ethandekayo mfowethu ethandekayo angazi ukuthi ikubambe kuphi kulobu busuku na khumbulane kunezimpisi zesifazane futhi ikubambephi intombazanyana lapha esanda kwethabela iphathi yakho yokuqala umculo ukuzibinye na nina bafa bancane phandle lapho nikhanukela umphefumulo wenu ezintweni ezindala ezingcolile ezibolile njengo-Elvis Presley bengiyophuma lapha kuleli khona futhi ngishumayela evangeli imizuzu engamashumi amathathu mhlawumbe bengiyoba sejele ngokuphazamisa ukuthula u-Elvis Presley ubengama lapho futhi aculela umaculo amadala angcolile namantombazane asebancane agijime enyuka futhi adonse izingubo zawo zangaphansi azikhumule futhi aziphose kuye futhi uyosayina igama lakhe kuyo futhi angama lapho futhi bayothatha inkantolo yamaphoyisa futhi baphonse labo bantu ukuze akwazi ukucula kukhombisa ukuthi izwe lifike kukuphi izwe linikeze isinqumo sabo ngenkathi bethi thathani ujesu nimbethele futhi nisinike ubharaba munye kuphela umehluko phakathi kuka-Elvis Presley kuyenzeka ngihlale ezweni lakubo yebo ngiyamazi umelisi wakhe nabo bonke bathi uyakholwa kunomehluko wodwa ngokombono wami ngebhayibheli likankulunkulu phakathi kuka-Elvis Presley nojuda iskariyoti ujuda wathola izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu u-elvis wathola uxhaxha lwamakhadilekhe nezigidi eziyimbili noma izintathu zamadola yilowo mehluko bobabili bathengisela udeveli kunjalo impela yonke le nto uthenisie anyford yonke leyo nto ame futhi acule iculo lezenkolo bakweqe amehlo abo njengenkonyane efayo bese-ke bephuma emini nakulezo zindawo nezinto ezindala ezinenhlamba futhi bagaxe labo besifazane futhi baziphathe kanjalo futhi nivula leyo nto kwithelevishini yenu nidedele abantwana benu babuke lowo wesifazane udinga umhlangano womkhuleko wefeshini endala nebhayibheli elivuliwe kunjalo amanye enu mabandla ngehlela lapha ngolunye usuku e-YMCA edolobheni elithile ngangingaphesheya kwesitalade ukusuka kulo njalo ngaphakamisa ikhethini lami babe namantombazane amancane laphaya eneminyaka eyishumi nesithupha obudala bewafundisa lo mculo wodumdum noma ini umculo wokuzibinya ngiyisithunywa senkolo ngingakufakazisa lokhu ngaphandle kwethunzi lokungabaza ukuthi abesifazane abafake upende bavela emkhondweni wabahedeni abahedeni bayakwenza nodumdum nomculo wokuzibinya ngumdanso waseAfrika wabahedeni aniboni ukuthi devil ungena kanjani futhi wakupolisha na wakuvamisa ukuba yisidakwa esidala kwakunguchalibha likhona nomdala obukeke sabeka isichuse esesabekayo ensimini ndawo ndawo kodwa namhlanje upolishwe kakhulu ukobhampa futhi uhlezi kuwo wonke amabhokisi kaayisi usengudevel ofanayo oh ya ibandla lalivame ukuba yindawo engcwele abantu babevame ukuba ngabantu abangcwele ababeya lapho kodwa babuke namhlanje bagqoke ngokufanayo babukeka ngokufanayo bahamba ngokufanayo awukwazi kwehlukanisa umunye komunye futhi bonke nje beyinja edla inja kaphelani uma leyo nyamazane idiye encane uma isuka futhi sengiyavala manje ngiqagele nicabanga ukuthi sekuyisikhathi kodwa lapho leyo nyamazane idiye encane ingabaleka kwenzekani lapho yophana yoma ifanele ithola amanzi yilokho uDavid akusho njengendluzele yomela umfula wamanzi ilimele impilo yayo iyopha kuyo indluzele yomela umfula wamanzi umphefumulo wami womele wena oh nkulunkulu uma leyo nyamazane idiye encane ingakwazi ukuthola amanzi izofa kodwa uma ingathola amanzi iyosinda kukho Oh nkulunkulu bengingathanda ukuthi wonke umphefumulo phakathi lapha kulobu busuku ubungabona amanxeba kaSathane manje zihlole ngamunye ubone ukuthi ukulimaze kuphi wena uthi mfoti Branham angihambanga yonke indlela awu mntwana ulimele ngabe umphefumulo wakho womele unkulunkulu na wo nkulunkulu ngifanele ngikuthole noma ngife angikwazi ukuqhubeka ngaphandle kwakho nkulunkulu Angisakwazi ukudla ngeke ngisalala ngifanele ngibe nawe Nkosi noma ngibhubhe lapho ibandla lifika kuleso simo uNkulunkulu uzobuyela ebandleni lakhe uNkulunkulu uzoba sebandleni Oh njengendluzele yomela umfula wamanzi umphefumulo wami womela wena oh uNkulunkulu Asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje
Merciful God Look across this audience tonight at all of us, Lord.
Kulunkulu Musa, buka kulezi zethameli kulobu busuku sonke, Nkosi. Ubone amanxeba nezibazi zezwe. Buka laba besifazana abancane, bandla abahlezi lapha, Nkosi. Buka lamadoda usizi olunjepho, ihlazi linjepho, Kulunkulu, futhi babazi ukuthi inciki yakho, Nkosi, bathandayo. Impela uma ubuyo ngazisa imicabango yenhliziyo yabo nezinto ngesiphiwo ukubonakalisa ubukhona bakho ubuyo ngazisa ukuthi lo mlayezo budinga kufika kulobu busuku uNkulunkulu yipha kulobu busuku ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha uzobona isidingo sabo balimele mhlawumbe abanye babo bangabalunge ebandla kade izinwele eziphunguliwe ubuso obupendiwe amadoda avumela omkeni bahambe futhi babhema osikilidi futhi oh uNkulunkulu ibandla elilimele kanjepho umzimba ogula kanjepho kwangathi bangoma khona manje oh uNkulunkulu ngithathe njengoba nginjalo ngithithelele Nkosi ngivivinye kanye nje futhi ngizoqondisa Nkosi ngizolungisa izinto nginike ithuba nje siphe khona Nkosi uma beyizinyamazana amadiye angempela izinyamazana amadiye akho enhlizweni yakho impela bazoza emfudlaneni wamanzi manje Sizakhothamisa amakhanda ethu ngiyamangala wena olinyazwe yile nje ndale yasesihogweni enibavumulelile phansi emzileni wenu futhi yanifaka nonke simweni esilungisiwe enikuso kulobu busuku impela niyakubona uma ukhona ukuthi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko wami wokuphulukisa abagulayo uthini ngomphefumulo wakho na ungeza lapha ungixawule futhi ume lapha asikhuleke na wozani ezansi kovulandaba sesitezi ngaphandle kwesakhiwo uyazi ulimele Ungasho ukuthi awunjalo ukuba khona kwakho kuya kukhombisa ngisho. Ungeza lapha ake ngikuxhawule. uNkulunkulu kubusise dadewethu uNkulunkulu kubusise abaqotho abanenhliziyo yeqotho inenekazi lincane lihlezi lapha elibukeka lihlanzekile inenekazi lincane liyazi ukuthi ubungama nje lapha mzuzu dadethu na asiyedla nje ngo kunjalo phoma kuvulandaba sesitezi sizolinda uyakholwa ukuthi ngikutshele iqiniso naphakamisa isandla sakho. Uyakholwa ukuthi ngisho lokho ukuba ngibe nonyena? Qhaba mnumzane, uma ngikwenzile mfowethu angifanele ukuma lapha. Ngikutshelile ngokusuka enhliziyweni yami uma ngazi ukuthi kuhlanzekile. Ngikusho ngoba uyakudinga. Ningabantu abathendekayo, izolo busuku ninginike ingxenye yokuziphilisa kwenu ukuba ngondle abantwana bami. Ngakho ngicabanga ukuthi bengiyoza lapha ngibe ngumzenzisi ngokwenele ukuba ngilahle into ethize phezu kwakho ebingalungile na. Ngiza lapha ngoba ngixwayisiwe enhliziyweni yami, yingakho ngiza. Manje niyazi ukuthi ndinecala, kufanele kube nenqwaba yenu eza lapha khona. Manje uyazi ukuthi unephutha, zibuke zicabangisise kabusha lokho kukini. Uma nifuna ukuqhubeka lokho kukini, ngiyanxusa futhi nginikela kini uKristu ngenkathi sisacula kanye futhi. Uyavuma ukuvuma ukuthi unephutha na? Ngizwa ngiholeleka kuba ngisho lokhu ngenkathi lababemi lapha amalungu ebandla. Ngithe bodadewethu angiqondile ukuba nonya. Bathi uNkulunkulu akubusise mfowethu Branham, yilokho ebesikudinga. Kulungile, ubungakuthatha lokhu phambi kukaNkulunkulu kulobubusuku. Ngamunye phakathi lapha na Jesu, ngibeke uphawu esimweni sami khona manje ngendlela engihleli ngayo, futhi makuthi imibono yami nayo yonke into ibe njengoba injalo manje. Lapho ngihlangana nawe ekwahlulelweni, makuthi isimo sami esifanayo sibe khona manje uma ngihlangana nawe ekwahlulelweni. Kuthiwani ngalokho na? Uma ufuna uJesu akubeke uphawu ngendlela oyiyo nje manje, ukuthi imibono yakho, umcabango wakho, uma ungalahliwe kukho, mvumele ahlangane nawe kanjalo. Nalowo moyo nawo nesimo manje ekwahlulelweni, cabanga ngakho manje. Sisakhothamisa amakhanda ethu ngokuthula. Woza lapha egameni likaKristu. Uma kukhona ukulahlwa emphefumulweni wakho noma ngayiphi indlela, woza lapha e-altar manje. MaMethodist wozani, maBaptist wozani, Pentecost woza, iPresbyterian, iLuthela, maNazarene, iPilgrim Holiness, iKatolika, noma ngabe uyini, woza. Lalelani, umoya ongcwele uphezu kwami ungitshela ukuthi le ndawo ifanele ime igcwele futhi phansi laphezulu kulezi zikhala zezihlalo. Manje yiba ngumahluleli. Asikhuleke. Nkosi, ngishilo lawo mazwi ngenxa yokuthi ngizwe sengathi ngifanele ngiwasho. Angikaze ngicabange ngawo ngaphambili empilweni yami, angikaze ngikuzwe lokho empilweni yami. Ungumahluleli wami Nkosi, kodwa ngikushilo ngenxa yokuthi ngiyabathanda laba bantu, nomoya wakho ungigxoyisile ukuba ngisho njalo. Bayathandeka, banomusa, bagcina umthetho, abanganaki kancane abaningi babo, nokho abantu abalungile. Kodwa ngokubona Nkosi ukuthi ubumnyama manje ngale ndlela bulenga kubantu, uNkulunkulu baphakamise ezihlalweni zabo futhi bakhiphele lapha ukwenza ukuvuma kwabo phambi kwakho. Siphi khona Nkosi, yizo umkhuleko wenceku yakho njengoba nginxusa futhi ngime sengathi ngiphakathi kwabaphilayo nabafile, nale elikhulu intshumayelo esikayo esika iyothi ngu emkantsheni.
I said it because you placed it in my lips to say,
Let the people understand, Father.
Kodwa uNkulunkulu yiba ngumahluleli wami ngikushilo ngoba ukubeke ezindebeni zami ukuba ngikusho abantu mabaqonde baba manje nje. Kunjalo kunjalo manje niyalalela. Leyo indlela mfowethu dadewethu kuma ngqo kunendaba ukuthi ukuphi ukuthi ungubani woze ngqo uma kukhona ibala empilweni yakho lezi sikhathi ngiyakwethembisa uNkulunkulu uzokwenzela ukuthile manje. Bangakikini abafuna umoya ongcwele futhi abangakaze bawemukele namanje na lesi sikhathi sakho. Silindile bayehla bephuma kovulanda basesitezi nasemaceleni bengena bebuthana leli ihora lesinqumo sakho uzoza kuNkulunkulu futhi wenze ukuvuma okuyifashion endala na.
Will you come and say, God, I'm guilty? I'm guilty of doing wrong. Forgive me.
Uzoza futhi uthi uNkulunkulu nginecala, nginecala lokwenza okungalungile. Ngithethelele uNkulunkulu, ngithathe ungiyise kunakekeleni kwakho nethemba lakho kulobu busuku. Ngiyakwethembisa ngizokukhonza. Sisalicula kanye futhi ngifuna abefundisi ukuba beze lapha emsamo bonke abefundisi olapha yenyukelani lapha emsamo kanye nami imzuzu nje. Uyalizwa lelo phimbo elincane likhuluma likuyala na. Seniqedile emuva lapho na uqinisekile ukuthi akukho lutho emphefumulweni wakho na umani ezikhaleni zezihlalo uma nithanda beningavele nikwenze khona lapha na kuba ke kulobu busuku ngobusuku bakho bokugcina na uma ke uba nokuhlaselwa inhliziyo noma ukuthize ngaphambi kokusana ukuba ke imoto yakho iyaphahlazeka kulobu busuku na ukuba ke udokotela ufika kusese kuseni kuseni athathe ukushaya kwemithambo yakho awusekho na.
Make it right now. Don't gamble with your soul, friend.
Woza manje, kwenze khona manje, unga kembuli ngomphefumulo wakho mngane. Phezulu kuvulandwe sesitezi uma ucabanga ukuthi kukude kakhulu kuhamba wehle yima ngezinyawo zakho sukuma nje uthi uNkulunkulu nginokuthile emphefumulweni wami uNkulunkulu kubusise mfowethu lalela ungahle ukuba wenze into enkulu eningi empilweni yakho mnumzane kodwa lowo ngumnyakazo omkhulu kunayo yonke wake wawenza uyindoda ngokwenele nginokukwethemba ukuba usukume bese uthi nginephutha uNkulunkulu ngithethelele amadoda azoma uNkulunkulu kubusise nenekazi eliselincane nawe wena mnumzane inxa zonke uNkulunkulu kubusise nenekazi kunjalo sukuma uma uzwa ukuthi unephutha sukuma uthi uNkulunkulu nginephutha nginamahloni ngami uqobo manje ngifuna ukuvuma izono zami ngifuna ukulungisana noNkulunkulu niyakuzwa ukukhala nokukhala izinyembezi imimoya ephukile na ohamba ehlanyela ngezinyembezi ngokungangabazeki uzobuya futhi ethokoza eletha izinyanda eziyigugu imani manje wonke umuntu manje phakamisani izandla zethu futhi ngamunye wenze lokhu yenza lomkhuleko uthi uNkulunkulu nginamahloni ngami ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokhu ngisize inkosi ngithethelele nginecala susale locala uma ngiphuce izinwele zami ngizoziyeka zikhule futhi ngomusa wakho ngizogeza ubuso bami kulento kaphende futhi ngingaphinde ngikufake futhi ngisoze ngagqoka lezo ezibukekazi ngicelile izingubo ezindadlana futhi ngizoziqokisa njengenenekazi ngizoziphatha njengendodakazi kaNkulunkulu nakuba ngilapha ezweni lapho konke kuhlukile njengoba sasinjalo leso sigqila abantu abaxakile izinto ezixakile Muchwani ngani madoda na nina bafana nezintombi zenu nina amantombazane nesoka lenu uma ningabantwana bakaNkulunkulu ziphathe njengabantwana bakaNkulunkulu wehluke izwe lifuna ubone lokho lifuna ukubona lokho kuwe Manje asiphakamise izandla zethu futhi sicela uNkulunkulu ukuba asithethelele ngamunye nezandla zabo ziphakeme Sizakhothamisa amakhanda ethu ngizocela umfundisi lapha umfowethu lapha uma izoza sihole ngumkhuleko umfowethu MacLeod enye yamadoda endawo lapha kulungile sikhothamisa amakhanda ethu sisabheke kuNkulunkulu manje Yiba qotho ngagabazi uNkulunkulu uthembise ukunithethelela futhi lokho uzokwenza kulungile sikhothambe manje ngenkathi umfowethu MacLeod enikela umkhuleko
Our heavenly Father
no Lord
we thank thee for thy word
Yes, Lord.
Thou art so graciously given to us tonight through our brother Branham. Lord, we believe it shall find fertile ground tonight.
Grant it, Lord.
And it shall bring forth fruit, Lord. This revival that America needs, this revival that we have been praying for New England, shall begin this night, Lord.
Grant it, Lord, in our heart.
Thy people that are called by thy name begin to confess their sins. And turn from their evil ways that you'll heal our land.
Yes, Lord.
God, I pray tonight that each and every one of us, Lord, shall humble ourselves as we never have humbled ourselves before. God, cleanse us tonight from our evil sins, from our evil ways, from our wanderings, from our backslidings. Search our hearts, try our thoughts, and cleanse us by thy precious blood. Oh, God, tonight we covenant with you.